a job less.
Una votaka ukichoka barato memombasa chachu yangu imengongo na mkungu sipotosheka ongeza uchoyo mwanaino wakikufuata wambi
akiombeki
chote kaunyayo ifunge pande zote saba
kwangu sawa kwangu sawa
usinipe dawa napona kwa yako mahaba
yote sawa
Baisho, I love you baby On the baby to the sun And now you show me Baisho, I love you baby
Ay, ay, ay.
Oh baby
ay, ay, ay.
Ah baby oh.
Ay, ay, ay.
Oh Baisho, I love you baby
ay, ay, ay.
Ah baby
ay, ay, ay.
Oh baby oh.
Ay, ay, ay.
Oh Baisho Oh, yeah, yeah. Mm. Mama mganga wako fundi amenipata amenipata mama aiweka hiyo kama kambore ya shambani penzi nogeze ikoleze mwezako mie hoi chote kaunyayo ifunge pande zote saba
kwangu sawa kwangu sawa
Sinipe dawa, napona kwa yako mahaba
Yote sawa, kwangu sawa
Baisho, I love you baby On the baby to the sun And now you show me Baisho, I love you baby
Ay, ay, ay.
Oh baby
Ay, ay, ay.
Ah baby oh.
Ay, ay, ay.
Oh Baisho, I love you baby
Ay, ay, ay.
Ah, baby.